the mix. Mix of the mix. Na DJ Facebook.
DJ Facebook.
TrendyBeats.com.
Hello.
Yo, 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 yo.
Jibby, jibby, yo. After Mix. After Mix. The DJ Facebook.
Sazon, Susie, you do. Sing it good. Spines up. No skips up. Sam so good. Black from my. Jesus, so good. He's fat up. So who's God? Rap, shine is God. Namapan. Yes, Parabar. Yes, Chutu Namapan. Chutu so bad.
Sitaki nikataliwe ni aje mwajuma mbona unanigela nikikutongoza sitaki nikataliwe ni aje Aisha mbona unanigela sema nini
sorry if I did you wrong
vijana cha
sorry if I did you wrong.
Everybody sing.
Sorry if I did you wrong.
Sing it up. Liwalo na liwe sito biga jenu. We na liwe. Sing along. Eti. Namjumba. Mwezenu namjumba. Liwalo na liwe sito biga jenu. Hey. We na liwe sito biga. Hey. Namjumba. Sema namjumba.
special needs. Senga lupa chimisa. Sebe yegugung sabisa. Sebe funugung tembisa. Eba tipagwa special needs. Senga lupa chimisa. Sebe yegugung sabisa. I have two seven drums on seas, and I get gallum my seas, Temba geckos on feet, and Hamba no matories, and seven drums on seas, and I get gallum my seas, Temba geckos on feet, and Hamba no matories, but the bag of the shanties,
you need to dance, Boba,
Bijana
Jan.
Hey,
Moja, Billy,
Mastiga, Boba, 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 Bobinga, ne Boba. Nagusek figa ma posa, Nagusek figa ma posa. Oh, Boba, 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 Bobinga, ne Boba. Spigazeli le sa posta. Manjele pili zo costa. Hey, asike chapa ma boda. Oh, Boba, Boba, Boba. Says Piggy Boba, Bopping and a Boba, 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 Boba. Speggers a little is a first, a secret jump on my border. Boba, Boba, Boba.
Okay, Boba, Kupu, not putting it for the rest of us. Nang Saga Walk, Nang Saga Mosh, them tell you how to walk them, 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 tell you how to walk them.
Piano, old school, today.
Nada, as in Dan as a twilly, this came some missy pelele, Galani, the telele, no my years of
Banana Saw,
as in Gan,
Banana Saw,
this came some missy pelele, Galani, the telele, no my years of
Banana.
Agasafunu kumunda, agafunu blala, aunge patu zola, tu zola la la na. Agafunu kumunda, agafunu blala, aunge patu zola, tu zola la la na.
Obedanza pesge tapula, lape Alexandra, aina mbona lona, gizo mashkarana. Obedanza pesge tapula, lape Alexandra. Anyambona lona, gizo mashkarana. Kulungula tetelele, asiyege sista lele. Ebabona la banjana, benza mawala wala. Kulungula tetelele, asiyege sista lele. Ebabona la banjana, benza mawala wala. Wala 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 we.
Piano vibe. Piano vibe. Hello.
Burudika na mix after mix. Mix after mix na DJ Facebook.
Nyama ya kuni tamu. E bwana kwe. I'm a piano at the school. Nyama ya nini? Nyama ya kuni tamu. Hello. Yeah, my kuguni jam. Yeah, my kuguni jam. Nyama ya kuku ni jambo.
Nyama ya mbizi ama tazi.
Hello! Zai!
Mbange na ngenzo, same time. Msholo tukuli la masana. Ingilo sila impilwe niya.
Projas!
Malume kuku.
Adi wengwe.
Mbange na ngenzo, same time. Msholo tukuli la masana. Ingilo sila impilwe niya. Hai malume kuku lo sayo. So adi wengwe.
Kamti ya mtungumi. Hello. Kafanya nini? Kaiba demu wa mtu. Hey. Where DJ? Kafanya nini? Kamti ya mtu konzi. Moja, bili, tatu. Lama. Mama, 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 mama. Hello. Hii ni ama piano old school. Tunakwenda sawa au sio? Tuende. Tuende.
What?
Sikia, eti, eti mala kumi, uone na kubania. Ambola la wa mandugu kuliko fezea. Unapeleke, wachumba venea. Kama uja tupia, wana kuchomelea. Una niko tupia, mija posi na mabumba. Hivyo hivyo ulipo, wewa na kuona mshamba. Sababu ya ulamba. Sema nini? Siwezi kwenda popote sababu ya ulamba. Sigia mala kumi uone na kubania. Ambola la wa mandugu kuliko fezea. Unakueleke wachumba menea. Kama uja tubi wana kujomolea. Ona nipo tupia mija posi na mavumba. Hivyo hivyo ulipo wewa na kuona mshamba. Siwezi kwenda na wewe sababu ya ulamba. Wangapo nijue yapo? Today. Hello. Piano chain, piano chain. Sing it up. Asambe Gwanama, Asambe Gwanama, hello. Uwezo wako sema na ukasahau wazuri wako wengi sana wazaidi yako chinde ulinizalau enzi ukaniona zina maana kwa uwezo wako tena na ukasahau wazuri wako wengi sana wazaidi yako sema nimempata mshangazi ananijali mie. Mapenzi yetu salama twaishi mie nasie. Sema nimempata mshangazi ananijali mie. Twende.
Mapenzi yetu swara matwa enjimi anazie. Nilicho sahau sina. Mama.
Wangapi wanijua yapa? Wangapi wanijua yapa? Inecho piano vibe piano misemo. Sigia.
Sema eti daadi. Kwani Shabani mwana anapenda kuja ja usiku kwani ule lulu. Sema asa anko mangi kule banda la video. Anapenda kuja ja usiku kwani ule lulu yo. Tena dadi ukitoka Shabani anaingia. Ananiletea banzoka na pesa ya kutumi. Hila Shabani simpendi, apendi kunipaela. Kazi kumpiga mama na pesa anachuku. Badae gizili zili kwenye mabano. Akinifuta alisha sema mama. Badae gizili zili kwenye mabano. Akinifuta alisha sema mama. Oh, niseme, niziseme. Sema, niseme, niziseme. Twende. Niseme, niziseme. Sema, niseme, niziseme. Sigira. Mimi si size yako. Sema. Ati tafuta taibu yako. Ati mimi si size yako. Tafuta taibu yako. Unataka kunipepelusha we kimbunga au niwe zingo. Iyatari. Unataka kunipepelusha we kimbunga au niwe zingo. Wangapo nikumbuke yapa. Unalambo. Minamu. Miujinga ujinga tu eh. Miutaniwa. Unakicha. Nina kuitaga we mwenda wazimu. Nimepata habari mwili wako umeujaza sumu. Unangangangana, unataka mikuni pa utamu. Umekosa singeli ngoma ya kucheza una. Twendo galicheze, segele, segele mama, segele. Segele, oh, segele, segele mama. Nasema na twendo galicheze, segele. Segele mama, segele, segele, oh, segele. Segele mama. Twende. Kecha metuma. Choka zake waje kuniambia. Lo inamuma. Iatari. Twende. Salama we.
Hey, wana mahamba ye.
Semana.
Sista Fajina.
Hello.
Mahamba ye.
Mama.
Solala we.
Tuande.
Hey, wana mahamba ye.
Usinipe shida, ai ongeza bia, ai ongeza pombe. Sema, usinipe shida, ai ongeza bia, ai ongeza pombe. Toba, 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 toba.
Yele!
Hey! Aye, kuni, suke, goba, mina, gizi, chile. Yeah, cool, suke. Go, baby, I need to see.
unaburudika na mix after mix, mix after mix na DJ Facebook.
Unamjua DJ Facebook wewe?